tal ke zamu kukonisa indlela ngizizwa ngayo nawe dalihi cela wazi ukuthi yo ngiyakuthanda kudala ngizisondeza kuwe Amogo konisa indlela ngizizwa ngayo Nawe dalihi cela wazi ukuthi yo ngiyakuthanda Mawuke mehlwe yami kugcwele uthando
Tell her what's the good to you. Yeah, child.